Ayo people,
yeah.
Cut off the music,
really?
Bring it back.
Okay.
MC Piccolo, check this, Safe Records. Nakula pilipili ni spit vitu kali. Maija zangu na baki bila swali. Sutani sipendi maisha bila mali. Bila mziki kwelu damu si asali. Si uongo mziki wangu beikali. Nambari zangu moja bili tatu. Ajabu ni mkoloni kumbalisha nyani viatu. Siyezi kivua jubaba yao. Sibandu kikatu. Kimazinga umbwe na reverse ecology. Na washoki utawezi fanya. Mic check aka lyrically Mindo star. As in Mindo Rasta, in the ghetto Mindo Master. I'm RGB so gangster, rap game so faster. Nationally I'm disaster, abracadabra. Guess what, I'm the illest motherfucker alive. Hater see me like black and white TV. AKA Piccolo Plus, natoka ghetto plus. Napenda dondo plus, mi ni msani, and that's my CV. Nani mse asikwambie ati miwendo mimi. Afana skiza beat ndo jwe hundo mimi.
Yeah, mic check.
Nani nani, uyo ndo mimi. Kau nijui, izo maswali gimi. Nani nani, sijuzi nimekam. Nilichelewa kwa jam. Nani nani, uyo ndo mimi. Kau nijui, izo maswali gimi. Nani nani, sijuzi nimekam. Nilichelewa kwa jam. Nani. Born on the lakeside, almost in a menza. Next to mommy, I was sure of no danger. Sai music no game, mic no tool, plus me no challenger. In my hood, haters creeping in scar forest na marenja. Kila ngware mi upata beshe, mina living in a stranger. Together around say, hakuna niga shiny lenga. Kau na biz, tembeza, juwatu ni kujijenga. Dad and mom, kawaida kuna mtoi. Kwa iyo budget, usikose pesa ya toy. Helicopter, ama doli for the girl and boy. Nilikosa hizo cause mom alikuwa mlala hoi. Maziwa nishai kunywa ilikuwa enzi ya moi. Fathers nishai fika kwa map ilikuwa tuni boy. But soon najua takuwa millionaire. One spam out of a million, I'm the only one on air. Even that knows hawezi ni dare. I'm a kimiracle baby design na pasta dare. Lucky you be revenge si game yangu. Kuhaso na muziki to kazi yangu. Kuijenga isi yangu, kumlinda manzi yangu. Kutumia pesa yangu, kukula vitu zangu. Ndo kazi yangu nani. Juu yake pio sauta uliza watu wa Safe Records. Nani tena tena. Nani nani, uyo ndo mimi. Kau nijui, izo maswali gimi. Nani nani, sijuzi nimekam. Nilichelewa kwa jam. Nani nani nani, uyo ndo mimi. Kau nijui, izo maswali gimi. Nani nani, sijuzi nimekam. Nilichelewa kwa jam. Nani. Halo, uyo ndo producer. Yongo mayangu ya nani na kuwaje. Niko jam hapo Moi Avenue na kam. Ata kabla ntambue penye game yangu hiko. Kila msi asha nijua aka koni jui nite piko. Baba yao automatically mini star penye niko. Rapaholic na hit kama ganda na jiko. Jami yangu na wata na mshikiko. Haifu ni kwa wale mabeshte wanadai kukonfuse pet kaki jiko. Wanagita rasta juu wanachoma kush kutumia kiko. Wanadai kutema mate ni kuspeed kuniliko. Aka the damn name of viewers. Come pole jo, rap si game yako. Unabonga mob ama nipilo kona gap kada ya msema. Nilini utajua Mindo big fish weni omena. Kama umetupa rada enda va antena. Checking me fighting in my own arena. Mic check biti metoka step na siringi. Na pale najua na kuja na ma idea kwa wingi. Ama draft ni kupige kabuti design ya makingi. Ayo mic check zia hey, nigga ya yeah. Nani nani, uyo ndo mimi. Kau nijui, izo maswali gimi. Nani nani, sijuzi nimekam. Nilichelewa kwa jam. Nani nani nani, uyo ndo mimi. Kau nijui, izo maswali gimi. Nani nani, sijuzi nimekam. Nilichelewa kwa jam. Nani, dia, ha ha ha. Uyo ndo mimi, kome skezo mistari, unasikia zimekuangukia, unasikia zimekumiza. Itabidi ulize mabeshte wangu, kina Devo, Dimore, Wiki please, ati nani? Uyo ndo mimi man, uyo ni mtu wa RGB, hip hop nigga, hip hop mimi. Eyo, mic check, what's up yo, see you next time.